one, two, one, two. This for my beautiful baby, Tatiana.
Exclusive from Kwaza Music Blog. Don't see.
The boy cool for it. Let's go.
Did you walk? DJ Bones.
I believe in you. I believe in you. Hey. I believe in you.
Nizofuna kukushita kuwa boti. Hapa unakula unanza shikondi. Zinapo kupasa ninachoka na misozi. Thank God, unachoka ulisefu. Evo izelaya mwana wanga mikukunda ishi charo. Nijofu da never trust any mtu I know. Sometimes kumankara kuruwana. Iyo uliparo, bwere pano charo. When I look to your eyes, I see my future. Kumkara pano ziko mwana wanga mikulimba. Urubantu babu zonda. Tati ya kukunda kulitaya mnyukundwira. Tati ya mnyakulira padi how faith. Kulivozi vyo uchita kulitaya muzankara 5 years no mafuta. But never change your mind you way. Kufuna kuba, never change your mind you way. Kufuna kuba.
I believe in you. I believe in you.
Hey.
I believe in you.
Mwana wanga Tatiana.
I believe in you.
Yeah.
I believe in you. I believe in you.
Big thanks to your mother pony pali lako mwana umuchenji kubakuru. Faka nzeru kusukuru na kusiwa bache bururu. Trust me, uzankara mutendere. You will each be go, gurindi mechirego. Niziba uzakulu anakufira my shoes. Yuwe Tatiana tati wako niwofuntia. Bantu nibapuza bakuna mafe uona. Manzako nibambiri patu mwesi nda kukonda. DFS pony, I've seen you, I've gone. I've signed this song, nukuza nikukonda. You are 5 years now, munga nikunama.